Downloaded from mylovezedmusic.com.
Levels Empire, Mr. Levels in the beauty.
Mr. Peppers in the beauty.
Miss Levels in the beauty.
Jack Peppers in the beauty.
Yo, Shimoko Duffy.
Chizamba Su. Listen,
we learn this.
At
Ndavombesha, Shifayo Kuchula. Echilenga pachipando kusurwa. No time ya mastori, no time ya kuchesa. Alabane ni nchito twa konka. Hey, ni nchito twa konka. Ndavombesha, Shifayo Kuchula. Echilenga pachipando kusurwa. No time ya mastori, no time ya kuchesa. Alabane ni mpia twa konka.
Mr. Peppers in the beauty. Inchi to pandash. Wite musha sana iriash. Nga uri bro kukubutu kengash. Kukubutu kanga womone mbash. That's why iri yose timangena. Tilibena zo mtu watu timapena. Padi kwacha ife woi sitigona. Na maeta furu furu batizona. God bless me. I can never be broke, I can never be poor. Son, amayanda yali furu twali kula. Ndashaka bumba mulandu wali pala.
Ndavombesha, Shifayo Kuchula. Echilenga pachipando kusurwa. No time ya mastori, no time ya kuchesa. Alabane ni nchito twa konka. Hey, ni nchito twa konka. Ndavombesha, Shifayo Kuchula. Echilenga pachipando kusurwa. No time ya mastori, no time ya kuchesa. Alabane ni mpia twa konka. Hey, alabane ni mpia twa konka.
Mr. Levels in the beauty, in the beauty.
Pride of a winner, him a fence stone. Spirit ya poverty hala tia uko. Njama muntu wanga njie nkani. Yo njama muntu wanga nishipari pena nkani. Hala 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 bane twari paro. My blessings furu furu straight bro. Abba father. That's why I don't chill with the broke niggas. Asena, no wonder stick ona. Titamanga stink hala monga hinzi. Ndalama ndesi tipanga chepizi. Everywhere nisole manga vijizi. Story yosa panga mane yo ni busy.
Ndavombesha, Shifayo Kuchula. Echilenga pachipando kusurwa. No time ya mastori, no time ya kuchesa. Alabane ni nchito twa konka. Hey, ni nchito twa konka. Ndavombesha, Shifayo Kuchula. Echilenga pachipando kusurwa. No time ya mastori, no time ya kuchesa. Alabane ni mpia twa konka. Hey, alabane ni mpia twa konka.
Kano kwela kano kota. Maplani panga katero lulia wata. Kuru shazide kampanga dola na makwata. Panda lama kapale mwe chito gomba. Frisho senda bomba. Chikuru shidipe tumba. Chikwalisho kulomba solo te inenda bomba. Chikanga te panukula akafora. Ajesa banta bana siba gona njara. Never mind kupushinga wili bara. Chete kela te one day za kangara. Pitu viri vose panu ziko pima tinja. Agula besi mailo eze na jinga.
Ndavombesha, Shifayo Kuchula. Echilenga pachipando kusurwa. No time ya mastori, no time ya kuchesa. Alabane ni nchito twa konka. Hey, ni nchito twa konka. Ndavombesha, Shifayo Kuchula. Echilenga pachipando kusurwa. No time ya mastori, no time ya kuchesa. Alabane ni mpia twa konka. Hey, alabane ni mpia twa konka.
Yo, Mr. Levels in the building. Hey, Jack Piper catch. Best Levels in the building. Levels Empire.
Sorry, wait.
Mr. No Mess.
Download it from ilovezedmusic.com.
Johnny Gay. Professor Psycho.